bwana Buzabi. Sema kadogo lama. Muda wa mateso unapokaribia, ni pale pindi jua linapojizamia. Muda wa mateso unapokaribia, ni pale pindi jua linapojizamia. Uondoka zini huwa najirudia, muda uondoka zini huwa najirudia. Awane tu na wafuta wamechafuka na mavumbi, awane tu na wafuta wamechafuka na mavumbi. Atua, atua mchara.
Yeah, boy.